Dubs Trender.
Brunel's in the beat.
Boy Style Records.
Mama. Yeah. Yeah. It's a boy fine our universe. Sexy. My love you. Yeah. Oh, what in my team? Kufuna kusokoneza banjaranga neba kuri umenipwekesa ukandi taima nima kuonegera ufoka uri nichigwana sukonja moyo uri pachigwana neba sima ukonja moyo wako suja tinkamvana why you do like so you was my best friend tinkanga wana nzeru kwelu nango sinta bang Zembela kazi yanga Futo lako ni chani nanga Pape na poti mwayamba kukwira drama Okoma tango ni fufuza nika Ezi mene mkupanga feti na panga Kale, please Taka wafuse anzako Ndizo mweti mapanga Iwe kuribeko yeah. Omodi pano ni nafasa Umufuse kazi wako muka ya rampasa yeah. Omodi pano ni nafasa Umufuse kazi wako muka ya rampasa Walipatima Kufune kusokoneza banjaranga neba Ukandi taima, nima kuonegera ufoka Uri nichigwana, sukonja moyo Uri pachigwana, neba, suma ukonja moyo wako
Whoa, suma ukonja moyo Na 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 na, yeah Uri nae wako panyumba, mkazi woko ngola wa ulemo When you love for me is my best in time Mbote suwa una auche ni acha Zoti mano kama muri bema Bamba auche ni kutuli mose Lako manzele alipensu Tinali ndi auche, tina kakwilila Ufufuze nkani ya kuz This is my owning it Zimene ukupangaza peda umbosia Panopa unakula kama nani kamozo Funa kaza karega masie Panopa unakula kama
Download latest music from mdubstrender.com.